kama parasite. Mechoka kumona besti wangu na madui wangu wanavufai wante. Koye koye the hypocrite, koye koye the parasite. Koye 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 nenga mkwano wange kenyini andaga za kufa. Nalina mkwano wange mfira bula gunga ya maniku ya mabiange. Nabulie chikwata kubulamu wange telita atamanika bubehebu gaga wange. Namuyambanga wemu wakuyange, namutasanga wemu wakuzange, namwesiganga ne mumakagange, yali atuka yokubama nebizibu byange. Chambuka kongaze mchala wange, anyumize bikwata kumukwano wange, kamukwano wange walo kama kagange, fira hula bokufu kamulabe wange. Mechoka na mahypocrite, meshiba na maparasite. Mechoka kumona besti wangu na madui wangu wanavufrai wante. Koye koye the hypocrite, koye koye the parasite. Koye 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 zenga mkwano wange kenyini andaga za kufa. Ilikuwa na besti wangu ni kama ndugu wangu ndiye anajua siri zangu. Na kila inachouzi moyo wangu yote yanajua hata iwe mali zangu. Nilimsaidia na vyangu nikamupa, hata kidogo kenye nacho nikatoa. Nilimwamini sana paka kwangu, anakuja saba najua shida zangu. Nilishanga vile bibi yangu kunyelezea mambo kuhusu besti wangu. Vile besti wangu anavoroga roga kwangu, besti wangu kubadilika dui wangu. Mechoka na mahypocrite, meshiba na maparasite. Mechoka kumona besti wangu na madui wangu wanavufrai wante. Koye koye the hypocrite, koye koye the parasite. Koye 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 zenga mkwano wange kenyini andaga za kufa. Abaye wena nyebula yanze na keranga nyonga nino kuhia. Ukusobolo kuweza kulupia, nalina sala woku sulanga kubudea. Wali wamu kwa nukwange yudaya, zebena wede zange sinjo kubebulaya. Na mkuti lafu woku womu hia, aweleze kumame mitala wa mayanja. Nemukuti lansasuli la mabanja, zekena reka nidangulide nechivanja. Sana ye ya zidia nkugambia na malaka janja, tewe natuka keuweyo lango ya mainja. Mechoka na mahypocrite, meshiba na maparasite. Mechoka kumona besti wangu na madui wangu wanavufrai wante. Koye koye the hypocrite, koye koye the parasite. Koye 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 zenga mkwano wange kenyini andaga za kufa. Ini mini maini mommy wa find the remedy. Fi separate and so tell me friend from me enemy. Even if he would attack say a bag of energy, kid fox him fed up me lay down a strategy. Every day pan me knees and me a pray fit the mighty one. Seem like me never will never find a holy one. Every other youth me a turn to a funny one. Through the world where we living in is a tricky one. Me choka na mahypocrite, me shiba na maparasite. Me choka kumona besti wangu na madui wangu wanavufrai wante. Koye koye the hypocrite, koye koye the parasite. Koye koye